What the wonder man, this is such on the beat, man. Yeah.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Stereo Records Production.
Yeah, Stereo Records Representer. Such, I see you. We just do what we do, man. Yeah.
I'm saying, huh?
Diwe weka wa mene ni makonda ine sisi pori face ni nakuona. Diwe weka wa mene ni makonda ine sisi pori face ni nakuona. Useku ni makangi wa kukona. Useku ni makangi wa kukona. Diwe weka wa mene ni makonda ine sisi pori face ni nakuona. Diwe weka wa mene ni makonda ine sisi. Usekuri makangi wa kukore. Usekuri makangi wa kukore.
Naliva fresh pali, weshtondo kanya wino wino. Amano yali ramba pali, wewa chikashan. The way you move your body, ya fafirenga na mamona teachi. Valikubumbilenga wapitala kwena paramone. You are so beautiful, sininga na mendiwe ni makon. You drive me crazy, monga niki anakon. No wonder ukapitia vanzako wa mazonda. Uma wapasa malevo, red soap umaona. Bamazulo ndiwe nifuna kuhona. Hawana hold you tight monga tiriche pa onda. Mulungu hama pasa inelelo chena on. Nifuna nikukonde mami ineva zona.
Diwe weka wa mene ni makonda ine sisi pori face teni nakuona. Diwe weka wa mene ni makonda ine sisi pori face teni nakuona. Useku ni makangi wa kukona. Useku ni makangi wa kukona.
OVE nikufuna close COSE olona zanda mami pali wenizi bafuna vanipoke vakupeleke chemunzi sizaleka kukukonda paka zuva ichoke nikukonde lako olo vula iloke osani lesa mami lekani vasoke nkuona chepa mwamba olo dola idrope
niweka pilipili lekankonje mamweka mbilimbili
nifuna nizipombe okukwilamo nifuna nimupombe mami. Ni gwile cha msana, machuwa type thing, noti vachifana. Haha, awevo ine nakana. Diwechi bebe beba, sindi wechi mwana.
Sini makona.
Ya.
Nima kangi wa mkona. Sini makona. Kadeza turo zinkuona.
Wenze number one, pa matiop, stia yonse. Na wanda ukapita, nenzo kufela, chedi yonse. Your face so so cute, yenzo chida na beyonds. Nikari kukufu. Unanisa kila talo tons. Unaniso koneza iwe pavantu once. Day mankala boli ingati city return. Nina picture yako nina drawing ila pencil. Ni mankala na peni nikapiti sapo menzo. No wonder ukakuya nma kuuza I'm sold. No vele la baki no kuuza coca stole. I can try, I try to make you mine. I cry looking for single red doors. I then dress as if I'm Mr. Right.
Diwe weka wa mene ni makonda ine sisi pori face teni nakuona. Useku ni makangi wa kukona. Useku ni makangi wa kukona. Diwe weka wa mene ni makonda ine sisi pori face teni nakuona. Diwe weka wa mene ni makonda ine sisi pori face teni nakuona. Usekuri makangi wa kukore. Usekuri makangi wa kukore.
Yeah, Studio Records Production. Sele, yeah, Real T. Big shout out to Bounce.
Such exclusive from ZambianTunes.com.
Please, what it is.
On the beat, man. Yeah.